The Paso Music.
Hey, got the soul, speak knocking.
Muda mwingine nani kelo navuliza maswali. Maneno ya mashoga zako nanifanya siwe so. Umesha kuwa kibendera kwenye pepo mkali. Ila ndevo pendi lako misiwezi kunawa. Wamekufunza tabia mbaya, kurudi wa mnomeleo. Na mimi kwako sina baya, na kusamehe mimweleo. Wanachukia kwa kweli wakiniona niko nawe. Na mimi wananikera, basi mara moja moja baby nielewe. Ishi twende mbali, mbali kote nishi na wewe. Wananinyima raha, marafiki zako. Basi talk to me baby, naomba tuwe together. Sosi nimepika na unapoa kwenye meza. Usilewe my baby, utafro kingereza. Moyo na sita bila wewe sita.
So baby you promise.
My baby, you promise. So baby, you promise. My baby, you promise. Napiga simu nasema uko biza, unaniweka kwenye giza. Muda mwingine napiga upokei, unakula bata sinza. Wananisifia wakiwa na mimi kwa kwana nimaliza. Muda mwingine nasali baba Mungu basi atende miujiza. Wanachukia kwa kweli wakiniona niko nawe. Na mimi wananikera, basi mara moja moja baby nielewe. I wish you twende mbali, mbali kote nishi na wewe. Wananinyima raha, marafiki zako. Basi talk to me baby, naomba tuwe together. Sosi nimepika na unapoa kwenye meza. Usilewe my baby, utafro kingereza. Moyo na sita bila wewe sita.
So baby you promise.
My baby you promise.
Kama utanipenda.
So baby you promise.
If you love me, you love me now.
My baby you promise.
The music on this one, Lo Paso kid on the map, yeah. He's black with the magic fingers, magic fingers.